And we are still family. Ne Japan's kung oma.
Ne wino.
Masa hill to the world.
Andro N.
Obisera viri na sitani ruri andumia nyobubi ne neta mwebibye bubi yanimba nimba yaswaza swaza kolomo kwa nokwe ukuri conditiono wena zuru kwa yeso na zure kama kuriani conditiono Rosaco, Omburira Massima, Ocacasena Valalai, Omburira Massima, Ocacasena Valalai, Nadino Nebufa,
Pano
Bagana Sitani,
Pepper for the Lope,
Point of Nomquano Muja, No Guaya Sucristo, Wasitani Nango Candia, Bantu bambuma tulioke tubulinenga ebirungi byoye yatuyita okuva mu kizikizo kuyingira mukutangala kokwe kitalo wamamwe mumegateko tuyimbira omununuzi waffe Yesu atali mbere atejjusa kyayogera kitukirira kitukirira bulijjo kitukirira bulijjo Chitukirira bulijjo Nali n'omukwano ne kufa Mukwano gwange ne sitani n'omukwano omuggya Guno gwa Yesu Kristo Gwa sitani n'engukaddiya Njanjawaza guno gwa Yesu Kale no janjawaza
Nyigiriza mulinya lyenga maliriza nze Yesu nze mukulumiza jatani za chimaliriza Nze yamponyo kusabiriza chivula banga mukiriza erinya lyendi kulumiza era manyanzi mukiriza Ayo ni fala to ni fala nis My Lord Mala to ni mama nis Uza sula fizi Zizula njala nama ne TV Yesu Wako la bulunji Yoru wabanji muna kunyiji Alekto mulilo kocha Elinumba vyona Adonye sekuho mutani uyaga Mugama ejena zezena Adoku mirapela Ato chambira Gawaka wange Adangu imbiri nira Baga kira I'm addicted to you Nagu yesu wangi Ayesu wangi Oh, kamona wange Na Zeje fans am yours
Kamona wange
Mukwano gwange ne sitani Kuboye na funo mukwano omuggya Guno gwa Yesu Kristo Gwa sitani nengukaddiya Njanjawaza guno gwa Yesu